as always, kama kawaida, I'm joined with my fellow co-hosts. Leo siwa, yeah, siwa decried mse. Yeah, ufala mse. Yes, ndiyo, inafaa hivyo mse. Yeah, yes, wow. Unajua kabla ya sapa hivi. My left upper.
Yo, man. Your boy, your brother, your sister, Jogu.
That's from another mother.
Yes, your sister, yes. Mii kitu ya your left, unajua utakuwa Sijuangi left na
saa basi niwe sema
ukiniambia una point
saa basi
ni mimi
sini leo kwa tatu manze ye ni mwa yuko iria kwanza umse kwa mashughuli mingi busy woman na kwa shughuli sijini shule ama ni nini
so today guys tuko na a very
topic sensitive
hot topic unaijua nimesumbua sana kama boy child
bana lakini tungekuwa na mdempe hapa lakini haiwezi
ngoja hapana ya mdempe hapana ni rafiki yangu women
angaza
women you women who are listening please change zi skieni kwanza topic
women exclamation mark
na tunaweka exclamation mark mtaiona kwenye topic hapo watu wanasikiza wengi najua wanaelewa kitu tunaongelea
sana bado msi
women change tafadhali
sasa utushow sasa
Wesi, wauna story.
Wembona.
Mbona niko na change.
So, anyway.
Niko na hot story. No, sikose kubip, please.
Lazima tutabipu, msaiju. Sapu, your name's mentioned Buddha.
Maze, mi niko. Curious history ni mimi.
So, msia, nimeko nikima mbena mpe story Friday. Hezi,
mkwe tango wiki mzima.
Naka hivi, mzima na shinda kinisumbua.
Mkana tu hapo kwa kijo wangu. Hey, history ni gani. Story time trend tu. Kila mali naona.
Story time, guys.
So, story time. Our friend amefanywa ile kitu bana.
Amefanywa ile stuff.
Ile stuff. Bana sasa anawape hadithi fupi. Si refu sana. Hadithi fupi tu. Last week sana tulipata habari. Tulikuwa tunazungumziana na vijana wengine hapa kwa mtandao.
Tunawajua.
Au vijana tutawataja. Au vijana tuzataja. Sasa tukiwa tunazungumza pale tukapata habari mbaya sana ya kwamba ndugu yetu amefanywa ile kitu. Okay, sasa vile alifanywa ni girlfriend yake ni tangwa. Ubip. Girlfriend yake ubip. Ipart pia. Girlfriend yake same poa like.
Wewe.
Mama ni mambo ubipa na mimi. Yo party yote ubip.
Yote. Sawa.
Sasa. Yo msichana hata shinda tukidip tamta yo msichana. Yo msichana apparently alikuwa na another boyfriend before na chiki ex wake yani ex wake. Sasa alikuwa hako around for a while for like kama tuseme 3 years ama 4 years I think. So in 4 years kwa hivyo obviously alimove on haraka sana.
Bas.
Akakuwa na
wetu hapo.
Na kijana wetu
Come take on.
Akasukuma maisha for like 2 years. Sasa tukiongea funny enough mse alisema mse akimaliza hii relationship 3 years. Tunako serious. Lakini mimi na predict 2 years at most. Na tukastar your message. Hadi mimi nilistar your message. Sijui kama bado iko but nilistar your message hapo kwa WhatsApp. Vizuri sana nikaweka kistar.
Akasema
nikasema maybe huyu jamaa anaongea ukweli. Nikastar your message.
Jenyame kaskuma.
Akakaa hapo akapiga miaka wanaenda madate.
Tukaekelea bet. Nikasema hiyo tumeekelea itaka.
Walikuwa wanaenda madate zingine hapo bana.
Natatisha bana.
Naangalia tu mavijana wengine kapa Glen. His girlfriend and that one now amepigwa tu competition.
Serious competition, man.
My guys iko kwa history.
Amepigwa serious competition hadi karibu nimwambie sikuwe kama hao vijana.
Sikuwe kama ujamaa mzee.
Anyway, hadi kange kwa kaeso yange kwa bila girlfriend. So,
yange kwa pia amefanya ile.
Oh boys wake sije na ujamaa.
Akapulop, akawambia,
akarudi mta.
I am not dead.
I am here.
Akatokea, akasema, nime come, man.
Niko site.
Akasema, kata simu, wewe, mjama mwingine.
Kata simu, mwero, it's my turn, man.
It's my turn. Nilikuwa nimekupea machances za kushaini. kama huko shine hiyo ni shida yake.
Warrior alikuwa injury.
Eh, alikuwa tu injury yake amerudi sasa kwa ground.
Kama alikuwa pre-season amerudi sasa ligi ianze.
Ameingia, ametoka pre-season sasa amekuja. Yeye hizi cheza game ndogo ndogo.
Ronaldo.
Eh, ni Ronaldo game kubwa peke yake. Unaona? Eh, amekuja bana. Nakwambia huko kwa mtandao sasa. Kila siku for like 1 week alikuwa anamweka kwa story yake. Kwanza nilikuwa naona na
kwanza tunaishia yeye kijana
wewe. Ujue sasa hiyo saa hapo ameambiwa na girlfriend yake. Si to take a break. Sasa ameambiwa unacheki vile huyu jamaa tuseme amerudi leo. Akaambiwa hivyo kesho.
Yet.
Kesho tu, yani kesho, yani hadi hajakati 1 week.
Wanawake manzizi.
Women please stop. One day. Eh, acha mwambie si tutake a break. Akarudi huyo jamaa. Sasa huyo jamaa amerudi pale alikuwa. Nika amepata injury nyingine yuko tena sasa. Sasa
yuko area tena.
Anarudi
huko
hivi. Sasa anadai. Sasa anarudi.
Yaani anadidi juu.
Oh, sana ni mjanja sana. Sana
ni mkali. Ni kabila man's coin.
My guy man's usifanye puzika hiyo.
Uzuri alikubali is a man of the culture.
Alikubali his
alisema tu wewe
akasema no, wewe acha mimi take my L and walk.
Acha mimi niishie. Kio mpuzi sitaki. Ameenda club. Sasa amekuwa free agent. Hakuna vile angerudi. Hakuna vile club inakuweka free agent. Wanakata ku renew contract alafu watu wanakuita alafu.
Anakuita mata.
Ni mtoto
anakuita mata.
Kuna
to that TL manze that was a dude.
Bana, please women change tafadhali. Please.
Please watu wako na feelings bana. Eh, wanaume pia wana na hii.
Lakini pia huyu msee simpoa Uglen. Eh. Hadithi yake tutapeana another day.
Story for another.
Tutaita topic men. Soon coming soon.
Na tunaleta mam dem face.
Tutaleta kina nimu atakuja atatupea story za zao za men. Na mimi penda story ya Glen hapa ya men.
Ya men.
Eh. Story yake.
Eh, mimi mnanijua vizuri sana. Nimekuwa mzee wa church for long.
Shida siku kwa mzee wa church.
Mzee, mimi hadi mimi
mtoto mchungaji nilifanya wewe.
Mimi na mtoto mchungaji hapa blessed.
Pia wewe mtoto mchungaji mbi hadi yako na hadi. Tutajua tu.
So hii ni mnafanya sada ni mimi mbaya.
Mimi rad boy mzee. Wewe
please just
Manzuski kwanza leo nimeamka hivi asubuhi. Hapo DCI Kenya msee anasema kulikuwa sana mdemke fulani kwanza mdemu alioda Uber akiwa hizo mweleza
kama bolt
bolt ya nduthi hapo hivyo Kimathi Street
bolt nduthi guys bolt please nduthi. Can promote you
manze hapo nini Kimathi Street msee akapanda mati kuja tu vizuri 21 kilometers safi ya DCI Kimau. Akapelekwa
ndio unacheki tunaona kazi yenu safi.
Tutakilomita hapo kwa hadi area hapo White House Court. Sio Kimau.
Akashuka.
Kidogo dem kushuka hivi. Buda dem unajua sasa ni military, alikuwa military, ex military doctor kutoka hiyo. Si unajua siasa si wanakonga na licensed firearms.
Kuna na magari.
Mario ametoka hivi kwa gate msina ma. Eh,
bwana.
Kuja hivi akapea mtoto beating.
Eh, mse kwanza siji hapo kwa DC Kenya sio alikuwa anasema
sio ati alipewa beating like a rented mule.
Eh, mori.
Ndodoka, nani demo 21 years mori ujui.
Kichapo
adult kidogo kidogo. Huyo Samson Nduthi. Magancho utaka.
Alishutiwa
alianza kupepetwa akaflim. Si unafaa kuangalia hiyo boso
alihepa.
Yenye alitumia
alihepa.
Aliumizwa. Eh, manze sasa mimi swali yangu ni umse kwanza alilipo na mdev.
Unaweza kapo rushutiwa.
Na kapo na ngoja panti yako ama unaishie useme maisha yako.
Nduthi yangu wanuii.
Ndio hiyo tweet nimepata msee, nimepata hiyo tweet.
Kutoka tao acha nituangalia alikuwa alipo.
Unajua si ndio hiyo? Obvious kani bolt kutoka kitukata.
Tunaangalia kutoka tao. Hapa
kutoka acha kwambie unatikika
kwa na pia bolt tafuta accurate nika imenti hadisi ukimau
hadisi uki
eh
my area
wewe bana
kupeni ni kubied
kubied msee
kwa ni kubied ni ni umoja
eh we stories za
mungu mimi vile naona
White House Court
hiyo damage kama ipigwa bure hapo alipigwa na babake kwa sababu
kwanza huyu mdem labda alikuwa ametoka mate
women naambia huwezi pigwa bure ni wabaya kwa hiyo beating ina
Ati ya boda boda rider cheated death by a whisker last evening. Wewe!
White House Court, Mugiri Road, ama kunitu.
Hey, wewe, gori. White House Estate. White House Estate. At end of picked the clan. At 21 year old.
Bana, hakuna kitu kai yoja tegetu hapo
ni. Nekatu hapo siyuki.
Mau.
We, he 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 he. The duo. Shell,
noja tuseme lishukia Shell.
Shell ni mbali bro, isto. Esto ndani eka
kadi kwa bro ndani useme lipa kutoka 700 hivi
kama 700 safi
yani wewe ndio na
na vile mafuta
500 bado unakupaje hiyo 700 si uishie
ati suitcase
tweet zaenda
the duo arrived at the agreed address and as the woman was about to pay him a man quickly emerged from the gate and gave her a beating like a rented mule before showing her into the compound. As the doozy man pondered his next move, the enraged man whipped out a firearm and fired at him instead, making him flee the scene of the scene for dear life.
Nimesahau. Enda Parklands wase wanduthi huko na chika kwa na maisha poa sana.
Bana, adi kwa na vape.
Ako na mavape.
Ako na mavape. Sinduthi adi ako na vape.
Enda Parklands.
Wewe acha tu kwa tu. Wewe lakini sio unajua. Si lazima tu atuje nini? Atuje inaitwa adi. Atuje Bolt basi ndio kwetu mse wa area wa Parklands.
Siwezi kufa hapo. Ah, sio dawa. Ama labda useki kitu basi kama una cancer. Unaona mimi kama si Parklands si die
si die.
Parklands tau, Westlands tau.
Kwani atakula Parklands at the
end? Sasa mrembo amekuja.
Atakula Parklands.
Eh bana. Nini nini? Wewe na wewe na hiyo kiburi yako.
Sport animation wewe.
Help. Help. Bado amechora kapicha hapa. Atakaje umsaidie atakujieni mrembo hapo unajifanya vile ni simu.
Wasi hero please. Wasi hero bro.
Go home. Unataka sikudanganye.
Ijifanya kwa homelander utajua.
Wewe kwani ni Batman. Na nyumbani wewe.
Na nyumbani.
Lakini unajua msi alikuwa job.
Lakini wewe basi lakini yako ana. Sasa hiyo si ni life experience sasa.
Nizapata kwa zile za A. Niko shoko na mse liko na dai kuchukua hiyo rider kama mbia zizi. Wewe umebeba mse hapa saa hiyo cha nini mkimbiza hapo si ukina kabisa.
Bana come to size.
Eh alikuja hapo akipe huyo jamaa tu hadithi.
Abusa imagine. Sasa hiyo ni 7 so kwenda. Alafu sasa lete sasa hiyo ni mafuta sana.
Na vile mafuta ni expensive.
Eh buda one ni one ngapi 159. Bali tamu.
Lakini bora ja dedi. Na tu homa kashukuru tu Mungu akamwambia.
Na tu God wewe.
Libatikia kifo.
Libatikia kifo man. Eh lakini tena kuna hii post ya nani ya Baraka Jakuzi mzee. Sasa nimeamka hivi mara. Ndio
Baraka Jakuzi.
Naamka hivi asubuhi naona thread. Na Baraka Jakuzi yako area.
Ndio buda.
Naona tu kwa Boston buda kwa kiatu anapiga sherehe smart.
Eh usafiri ni baba sana.
Kidogo kifika mwisho wa thread.
What a week.
Baraka Jakuzi. Baraka Jakuzi rada buda.
Ndio buda.
Ndio
buda.
Oh, no man. Lakini hiyo staff mimi naona new dem aligongwa na mzungu. Sasa alafu sasa
hapa na mimi swali yangu ni mbona naangalisha huyu mzungu Kiswahili na hadi aelewi?
Ni kwa mimi naona mimi theory yangu ni hivi. Baraka Jakuzi alikuwa anatembea na Udem.
Sasa unajua acha nikushow Baraka Jakuzi alikuwa anatembea na Udem. Kulikuwa na another black man hapo.
Sio black man mwenye alikuwa na dread ndio Baraka Jakuzi ndio alikuwa na defend mse.
Baraka Jakuzi ndio na record.
Ndio alikuwa na record.
Yes, hapo mwa
Baraka Jakuzi rada buda.
Na record na kamba Baraka Jakuzi rada buda.
Oh labda umdem ni Mkenya na alikuwa na umse dread.
Walikuwa na umse dread
mimi niko naona.
Sasa umse mzee alimkanyaga. Sasa umse anajaribu kumuuliza mbona anataka kufight.
Kuzozana. Umdem
akipia kwa Baraka Jakuzi. Naona Baraka Jakuzi hapa. Baraka Jakuzi
rada buda. Eh ndo sana dem mdem nyeyo. Hiyo vile tu anabonga nika ni msegidhu mzee. Baraka Jakuzi rada buda.
Eh hiyo ilikuwa kali.
Eh.
What a week.
What a week.
Hey, lakini so women manze
that women please
lakini pia tuangalie the good side of women mtu kama Megan atufanyia kazi safi
kwa the style of boss
najua wewe usikie hii lakini
we appreciate your work
sasa tunasikia kaka tunakufa lakini
unamka asubuhi unaingia tu Instagram hivi
Instagram unaona post ya Megan the style na unajua what hii itakuwa poa sana
eh kwanza kwa hizo kwa hii hii nini itu wanyele kwa ngamati
sio iko akali
rolling loud ile alikuwa na grind acha hiyo ya nyumba hiyo
ndio ilikuwa the best. Women, please try to be like Megan, try to
bila.
Sipeyo mwanaume stress.
Bana. Umanzia Glenna
msaidie.
Eh. Afikia hiyo try to be like Megan man.
Forward the link.
Na forward the link.
Ni mbona tu naona. I was just chilling man.
Na forward the link.
Na forward the link kuweka askia podcast kuweka kuweka Megan. Ni
dakika ya 14 hapo hivyo target.
Target hapo.
Target wewe.
Target wewe.
Kijana wetu hapa na mkanga tu kila asubuhi na stress.
Na ana take 2 L's bro for breakfast you see.
Sijali. Sisi mnajua tu ni uongo ma guys. Kuna kitu kwa hiyo mimi nachukua
ngandao.
You the boss man.
Bidhe Glenn alikuwa ameenda Otamadzuri ya ma anime fans
sana. Sasa geyo.
Mimi na wote atupe story mimi sikuenda
ni kwenda tu. Mtajua pali nendanga, mtajua. Naambia hapa kila siku wa podcast nilikuwa hii area.
We tuambie hiyo juu.
We tuambie utamasuri msii.
Nasikia sinakaa hivi fana na niita hapo hivyo.
Ati fan.
Najua kukua famous ni ngumu. Ingesi na hivyo.
Jema ni muongo.
Siya chowo.
Nataka kusivil my locations.
You are a liar.
I'm just in Nairobi.
You are a liar. Atajua
kwa mzako.
Kwa mzango mezi.
Rada zango mezi jua. Mpate Europa. Mpate Europa.
Aide watu wa Manchester tuwapate Europa.
Pata ni Europa magaidi.
Manzino kwa mademote.
Na watu wa Sinali. Na watu wa Sinali. Oh women.
Nili ukijana jiz. Nili ukijana
jiz. Bana baya boyfriend yako jiz.
Nili ukijana jiz.
Thanks. Thanks. Na siya tujibia pressure.
Lakini si lazima kama
udai ni sawa.
Kama udai ni sawa. Siya tiawezi ni vile unazo itakuwa poking by atasikia fiti.
Atasikia maana, atasikia kwa na mdemfi.
Utafraia sana. Ukweli.
Atasikia kwa na mtu wa maana.
Uo ni mtu wa maana na kudai
biti ya
timi yako. Uo ni mademu wa asema ni usulu.
Bana jo.
Asewa Chelsea.
Asi Chelsea ama bichi.
Kina njogu. Kwa nga nuna kwa na jezi.
Mi ni mejibaya bana.
Ama asha jibaya next season.
Nangojea nini mimi.
Nangojea.
Nibai jezi yangu nibai.
Nabora masakwa na
kubutia. Nibai raka raka bedwe zinaisha. Nimendogo kwa maduka na skatu zinaisha.
Zinaisha menzina genya.
Ukweli ukweli. Namsidanganyo beji ni wasichana.
Namsidanganyo. Jezi ni 1200. Uzichocho.
Naona mimi fulani ya patike ati jezi ni 12,800.
Hey, mafi ni. Kwa hivu na import ama ni.
Kwa hivu na Ronaldo. Hapa. Cha upuzi.
Wee, nunuwa jezi 1200 na kuprint ni
pants. Adi ukeda kwa chati ya manzi ule bring up story ya jezi ya na avoid.
Bana, juu.
Bana, hizi kubali.
Mami, asi. Ama tu wana kubali just for justification tu. Yani kukubali tu.
Kesa raisi tu. Maximum, maybe 1500.
Yeah, hiyo ni kimenda sana. Hiyo adi unambi uja ama wewe.
Kazi safi hapo.
Yeah, kazi safi.
Anavali hapo na ni wewe ni unambi.
Bana, ukweli, ukweli, ukweli. So women change by men gifts pia. Alafu wa CFPL, tukungwa fantasy ya podcast.
Manzi ya podcast.
Tukwa na prizes by the week.
Tukwa na prizes.
Every week.
Every week.
Tukwa vilete. Pass, kweli, kweli, kweli.
Soon.
Take a link, take a link, take a link.
For you girls, support your man's team.
Support your man's team, manzi.
Anyingine?
Kama ni wamanyi, support.
Yeah.
Support.
Usinone hapo ati nimelialia hapo hivyo kwa kiti. Unashanga ni imano.
Una mamesijali mtawin next game.
Bana,
nile batis Liverpool.
Mtawin next game week.
Umeka hapo, unona msala lia lafu na kuja na muji msako pia ya unashanga. Game mefika half time, amenda kujinyonga
hivyo. Game kofoni lafu, lafu na dayi kubanga neo. Unamunonge
issues mingi.
Unapatu mwambie pole, man.
By the way, na hiyo album ya nani? Ya Bana Boy.
Hiyo tuta discuss podcast ikienda kuisha.
Amen, a drink.
Tuta discuss hizo ma album.
Oh, by then, leo nangana ito adi uko host wetu. Nemo, ananzisha thrift shop, man.
Nice.
Ananzisha thrift shop.
Support Nemo.
Msupport, manza.
Tatagi yapo, msijani.
Tatagi yapo.
Msupport business yetu, man.
Zizine legit sana. Kuna good
clothing, man.
Thanks, thanks.
Na peo mse wa cartoon wetu.
Mswa katun pia, tatag Instagram yake hapo
mwenye. Tafuta tuwa kwa handles wezi kosa.
Tafuta metuchora, metudesign yake to fit.
Metuchora sexy, sexy.
Cheap sana baby.
Baby.
Meza for the
fall. So moja ama zini ruwabi.
Ako creative.
Ako creative.
Ni friendly. Apo tatusaidia mzuri sana.
Kweli, kweli, kweli.
Nilionanga by the way, ulionanga yyo staff ya, ilikuwa kwa hii page ya nini? Ya rap.
Rap TV.
Eh, Rap TV. Kono na nani ukuna umu umse Stranger Things alilikingi conversation ya
kena doja
bro. Joseph, anito Joseph Queen ama nani?
Apana. Ito aje. Oh my.
Colin Lee ama ni nani?
Hapana, alikuwa anatafuta Joseph.
Yeah, yeah. Yeah. Alikuwa anatafuta Joseph.
Like a leak chat.
Noah, no.
Noah. Eh, Noah.
Noah.
You know, that's a bitch move.
That's
Noah.
A bitch move, man. Manzesa Joseph Queen, manzesa imagine una hit. Una hit Doja bro.
Mzee maybe alikuwa jealous alikuwa na Doja Cat. Maybe pia Doja Cat, we appreciate your content. Thanks.
Manzee jo.
Kurudi topic ya women, nimekumbuka. Huyo mzee wa Tangazi. Huyo mwenye aliengagewa na victim wake, Tangazi.
Oh, R. Kelly, guess what R. Kelly did?
What the hell, man?
Msiame kan, anakandani sami ya kankanga.
R. Kelly, kama mkuona magays.
R. Kelly, ame engaged na manzi mwenye alikojolea.
Bas, imagine, dunia inenda wazi manzi
mwenye. R. Kelly ako karibu 50, do you watch?
Imagine.
Umanzi ako saino anafika itiki, kika 22 ama 23.
Leo na ufala. Leo na ufala. Sama tu kwe.
Leo na ufala.
Yo nilikuwa naona by the tena. Like kuna kuna staff flani inaitwa aje. Kuna mdem mse TikTok na sasa sijui anaitwa aje.
Kuna kwa famous.
Oh, Colin Lee. Anaitwa hivyo. Mdem.
Ni dem.
Ni mdem. Alipeanga boyfriend wake kidney. Boyfriend wake akamyompo mzee akamwacha. Lakini big dove mzee.
Yeah, women. Yeah, women. Sijitolee sana kiasi tu. Wanaume wengine si wapoa.
Kini acha niwaambie nyinyi
tutakuwa na episode ya men, tutaongelea tu men, especially men tu msijali.
Men manze mnaribu women sana hadi wakipendo wa kiasi kiasi
wanani. Tuanze kushanga nini?
Yeye tutaongelea kwa episode ya men.
Hiyo tu ni kwa highlight tu kazi yetu hapo.
Sijitolee sana women, wanaume wengine ni wabaya.
Lakini pia
niogope bana.
Lakini pia at some point.
Mimi ni baie bana, mimi ni msempoa. Nipe kidney yako, mimi kuna mali naishia.
Lakini kuna si ine tu kaa una dom see usijisumbue na wanawake
hapana usiambiwe unaweza grind together
really bro hakuna team grind together hapa
si hivyo
seti as in like
kwanza manzu
kwanza as in kwanza tu mwanzo as in like una dom broke nika kaa guy alafu uko na 15 so kwa mfuko unaweza kusema ati dem ni gold digger bro
hapana si una peto dem mwenye usikie si utafuta
si hivyo ni kama lete kama wewe ndio umezoea hivyo ati uko na una hata pesa bro uko na tenga tu dema nakuja
tena ni mob wewe
usikie dema nakuchozia ati
1000 ni pesa mingi
usikie
1500
usikie bro
bana cha mchezo that's alcohol
si ati
ayayayayayay
ujawa 1000 acha
tu msi yako addicted
kama si mzinga skinny basi ni ile pizza ile mega
ile
300. Ah. Yote. Hiyo ni pesa mob.
Lakini
wewe.
Lakini kama una do tu vizuri.
Hapana, kama una do si date to them and day to most.
Bas, exactly.
After them tu.
After do them naelewa na.
Mko sawa tu na yeye hadi.
Wewe bora tunapewa
tu gifts zenye si expensive sana. Atakuwa sawa.
Man.
Na wengine pia women.
Semnaelewana.
Hata kama uko class nyingine si waduru mio jamaa.
Bana, mtoka mimi hapa nime struggle.
Bana, amekumbea gift yake ya 300 bano.
Letea hapo hiyo kitu safi.
Gift yake lamenti
unasikia sana.
Hapo umelamenti juu babako anakubeba vitu za 5000. Kwani huyu jamaa ni babako?
Ni budako.
Ni boyfriend yako bana. Yeye amejaribu, amejitolea.
Bidii kuni tabia msemaji mwako naye. Yaani wewe kazi yako tu yani imagine kwanza ini real life story. Ini story yangu msacha ni washo. Tani washo. Asezi taja msee, asezi taja. Kini. Kuna umdemf, kuna umdemf. Asezi mtaja, asezi mtaja.
Kisi umtaje. Uli hatu bro
wetu. Siati hivo, zi. Umdemfe. Umekulani, sindi. But then.
Ajitangazi tu hapa.
So skie.
Mesikia hiyo.
But then. Alafu ananza as in like hadi amko pamoja umdemu unajua tumekaa like sana bila kuongeleshana and then like all of a sudden atituma kama atina daido so anyway guys niko na sima umdemu msiadi amejongea like for 3 weeks alafu umdemu anakuja tu do you have some money you lend me.
Hey, what's that?
Hey, you.
Like, maybe.
kama ni pesa kiasi kiasi zile yani pretty money
unajua
iliko how much eh
mpaka patatu
I use
ni budake
si budake
lakini mandem lakini shida
yako Messi bestie bestie
kwanza wewe unafanyanga bestie bestie
mimi nafanyanga
you do bestie bestie
jiani
sema
yote
but as we don't do sex
expose
nyo sio sex na wajua sana kina Glenn hapa
na do sex na bestie
mbona kila kitu
si ni ukweli sasa shida nini ati ni ukweli
unataka tubonge
unataka tunadanganya tubonge basi
tubonge ni
tubonge basi tubonge basi tuone
tubonge
siko masnitch kunje sawa
unaona unaona niki vile usema anaanza kujitetea sasa hii
mimi sasa siwa snitch hapa mama mamuri wangu ni mamuri
so guys just change
maisha kikulemea siku tu scam
alafu ni
2 weeks from now
hiyo event ya old school aja mlikuwa hata hizo mawimo mlikuwa
mnazipenda
report please
na msikie
kitona tusalimie
mwende kwa hiyo site yao by the way mlikuwa pale waterfront currency expensive ni about 800 ama 1000 na hizo matiko ziko hapo
kama kwa name
please kujeni tu kumbuke hizo mawimo kwa fun tuko wengi
please mkitona mtusalimie thanks
na jadi mpanisumbua lakini sina shida for now
alafu
being famous is hard
man mkitona mtu by something to drink
some liquor man
that's some gay shit
but they love to kunywa liquor appreciate clap for us like claps yeke weka gunshot gunshot means a clap
want to skin liquor sa claps
utafute gunshot gunshot isiyekwe clap
sasa leo hajakunywa unacheki vile wanaongea kama mimi
tunaongea shit
leo tunaongea content hadi tupige makofi
mimi
Ombati please continue making your delicious yummy food na kuwatch kwa Instagram alafu rudi ucheze Kenya 7 tafadhali
jamaa
wanaumia enda wacheze alafu jioni unaenda tupikia si ma fans tunaona vile unapika
na namwamkia nge ground asubuhi
sasa
nge ground
it's been your boys
so tumemaliza
your boys tumemaliza podcast
so Kenya tumwambia tu ma guys
women change
yeah
Jona
watu hapo
bana
pretty good guys
so that's it for today
signing out and peace.